Jorumi sulario. Kuom mano, ka ing'ado ni wadu bura, to ng'e ni bura oseloyi. Bed ni in ng'at manadi, nikech king'ado ni jomoko bura, to ing'ado bura mana ni in iwuon. Nimar in bende, itimo mana gik ma jogo timo. In iwacho ni, wang'eyo ni Nyasaye ni kare kukumo joma timo gik makamago. To ka in ing'ado bura ni joma timo gigo, to in iwuon bende itimogi. Koro ere kaka iparo ni in itony e but Nyasaye? Koso itimo kamano nikech ichayo Nyasaye, nimar ong'won ahinya kendo ohore mos, mak okumi piyo. Donge ing'eyo ni Nyasaye ng'won kamano, mana nikech odwaro ni mondo ilokri? To in wiyi tek, kendo itamri yie. Omiyo ikano kum ni in iwuon e ndalo mar mirima, tiende ni chieng' ma Nyasaye no elie bura mare makare. Chieng'no nomi ng'ato ka ng'ato pok moromo gi timne. Joma osiko katimo maber, kendo dwaro pak gi duong' moa kuom Nyasaye, kod ngima ma ok rum, nomi ngima ma nyaka chieng'. To joma dwaro mana gigi giwegi, kendo ok dwar gima kare, to dwaro mana luwo gima ok kare, noyud kum gi mirima mager. Masira kod chandruok noyud ng'ato ka ng'ato matimo richo. Jo-Yahudi ema nokwong yudo masichego, eka joma ok jo-Yahudi bende noyudgi. To ng'ato ka ng'ato matimo maber noyud duong' gi pak kod kwe. Jo-Yahudi ema nokwong yudogi, eka joma ok jo-Yahudi bende. Nyasaye ok dew wang' ng'ato. Joma timo richo to ok ong'eyo chik Musa nolal nono, kata obedo ni gikia chik kamano. Joma timo richo to ong'eyo chik, nong'adnegi bura kaluwore gi chik. Ng'ato nyalo winjo chik, to ka ok omako, to ok onyal bet e winjruok gi Nyasaye. Ka joma ok jo-Yahudi, ma gin joma onge chik, timo mana gima chik dwaro, to mano nyiso ni chik tiyo e chunygi, kata obedo ni gikia chik kamano. Mano nyiso ni gima chik dwaro ondiki e chunygi. Paro gi bende nyiso ni mano en adier. Nikech seche moko, paro gi nyisogi ni giseketho, to seche moko, onyisogi ni gionge bura. Kamano e kaka notimre chieng' ma Nyasaye nomi Yesu Kristo yalie weche mopondo duto manie chuny dhano. Mano e kaka wach maber ma alando nyiso. In to ipakori ni in jo-Yahudi, kendi mor gibedo kamano. Igeno kuom chik Musa, kendi sungori ni in achiel kuom jo-Nyasaye. Iwacho ni osepuonji chik, omiyo ing'eyo gima Nyasaye dwaro mondo itim. Kendo inyalo pogo gik makare gi gik maricho. Bende iwacho ni ing'eyo chutho ni in jatend muofni, kendo ni in iler ni joma nie mudho. Bende ni itayo jomofuo, kendo in japuonj nyithindo. Mago duto iwacho nikech chik oting'o ni rieko gadiera duto. To ka ipuonjo jomoko kamano, to in dak ipuonjri iwuon. Ipuonjo ni kik ikwal, to in dong ikwelo. Iwacho ni kik ng'ato terre, to in dong iterori. In isin gi nyiseche manono, to dong ikwelo e hekalu mag nyiseche manono. In ipakori ni in gi chik Nyasaye, to dong ikelo achaye ni Nyasaye kiketho chik. Mana kaka muma wacho ni ya,
un Jo-Yahudi ema umiyo joma ok Jo-Yahudi tugo gi nying Nyasaye.
Ka imako chik, to ter moteri go nyangu nigi tiende. To ka ok imako chik, to ichal gi ng'at ma ok oter nyangu, kata bed ni oteri nyangu kamano. Kamano bende, ka ng'at ma ok Jo-Yahudi kendo ma ok oter nyangu omako chik, to Nyasaye nokwane ka ng'at moter nyangu. To in Jo-Yahudi moter nyangu kendo man gi chik mondiki, donge joma ok Jo-Yahudi ma ok oter nyangu nomi bura loyi? Nikech kata obedo ni in gi chik mondiki kamano, to pod ikethe aketha. To gin, kata obedo ni ok otergi nyangu, to girito chik. Gik ma oko ok ema mi ng'ato dok Jo-Yahudi mar adier. Bende tero nyangu mar ringruok ok e tero nyangu mar adier. Ooyo, Jayahudi mara adier en ng'at ma Jayahudi gi e chunye. Kendo tero nyango mara adier bende en mar chuny. En tich roho, to ok en tich rito chik. Kata obedo ni ng'at makamano ok yud pak kuom dhano, to oyudo kuom Nyasaye.